emgwaqeni izinethe uzama uhlule kodwa lokukhule thathi busizoba ulahla ngithe
Manga buga manje unkulunkulu uyangibless.